Yamde sapo na idun woni to nyame heledi Niger yamde sapo johi to pari
Rama Diallo
RFI kabaru herido
Hande alkamisa nyaloma do RFI fulfulde kibaru ndu ko herindu tobbere de duonde wotere to Niger sepo janata hika to nyame e di wakati ji tiagande kono ko be leydi ndi kumpiti hanki samide lamu Mohamed Bazoum bonon daji ngadi to d'accordé e PNDS fedde lamide leydi ndi jagodo kalfinado golidan lede e janane e Niger holliti bete hande be jabata de saminere e dago dande kono Niger kam andama subaka hande be cubi jokkude muye bandirabe mabbe hisinde Niger fitina e masiba dum do yia e windande horejo konugu wodi duko e diki baruji en pama moy woni general Abdourahman Tiani tiabido saminere de dande makko to konu e denagu lamu Niger e ngatan e kongi horebe pede e leede aduna yankoje Aissa Sow humpitan en meteno dali accite de Mohamed Bazoum horejo leedi ndi dum nanama Sakirabe on calminama e do kibaru herindu to Niger tiagal jibi jaba nyalludo kenga lamu leydi ndi konun kobe andini hanki jabude lamu Mohamed Bazoum fandi jenguno tiagal majum be kolliti hippude gollirde lamu fu e wadude uddere koleji Niger njaltino kenga den en hollude salare mu ben be tiankitanoma to lamolde de hollude fa joni jewote puddanode kampen duko mbaylay goddum e alha o ko won ekibaruji chakitidi alhali saminere lamude en jokondiren do Amina Diofo o faminde en ko woni ton Amina Diofo tiagande e calmimima no Niger wondi mbeno nyame wondi o wakati mo kaleten
alhali oni no wuli sanne no wontirano subako on no fudiri jokolbe ni e worbe fayaade rewbe e burti e gadi seppoji hande be jeydo labi modi dinto yeso sudu sardi yankobe kade e bitti e jey nokku to parti politique to pende staraya to Bazoum Mohamed to sudu mabbe parti don be jokolbe ni e gatti hite e otoji ko e tawi don e mobiliji ko be tawi don fuf e buli e chankiti be bonni jineji fuf ko e tawi don en de halu konom do den ni Rama Diallo fa hande ni seppoji din di don di gada gam be tukabe worbe e chendi ko e mabbe non gere no don hara to sudu sardi an ko ben no kolla ne weltoro erne mabbe ko be konun ko be ben teti lamu gum gam hunde non e bi on mabbe ko be boyina be do mako be konun ko be ada lamu gum
Amina Diofo jilla kenga curo CDAO ana do mano de do nukuje na wodi ko matudon e kibaru oto horebe leedi ndi
to kibaru goni min nani do wi ano Patrice Talon no waran o wara o yottina hala ko CDAO fahinda ni nanaka garki mako andaka duto wani min nanay to jippinadu
Amina Diofo a jarama e kibaru ndu tiagal bindande janganoode to mediaji rendo ko nyalli kenga hande subaka o jagordo Niger kalfinado gollidan e leyde janane kanko du o tawdanodo e haybu golleji jagorgal arana gal joni tiagande hono jagordo arana o tawa e dawol torom wakati ndesaminere nde wadi tawko Hamoudi kanko Masoudou o holliti be jabata tetere lamunde e dago sabo dum wala e lawol saria Oumar Sow filti ko ngidi en kedom
nous sommes les autorités légitimes et légales du Niger donc nous nous exprimons à ce titre
ko minen woni horebi dagibi Niger dum sabi miden bamto kongudi e alhali o ko min andi tan o lawol gotul hokkata neddo lamu dum ko wote lamu saria woni lamu horejo cubade yimbe leydi Niger onni woni Mohamed Bazoum muyi saminere lamu wadi kono men mbawa jabudi dum menen tamjini arunum fu wana konun kobe leydi ndi fu woni hoynubi wala jabubi de saminere horebe kono leydi ndi biyani goddum
deuxièmement le peuple nigérien ne peut plus accepter cela
didibil horeji wala bibbe leydi Niger bawa jabudi hono majum joni dum wadi minen lamdi e konun kobe ngarta e d'accord mubeni hundi fu no wawi latadi tawo ko e kaldal heba kono ma ben jaba be gono e darni muben fa gollirdi lamu njokko golli muben e der leedi Niger fu golli lamu demokrasi no hani jokkudi meden noddi yimbi Niger fu ummo nangondira salo de golli de ngala kayfiya natte roji Niger dubi sapo chagal.
Hamoudi Massoudou dono jagodo karfina do gollida Niger e leede janane delle chagal kongi mako kono Niger kanyum lamni dande mudum e gongongom be bangini hande bete be kolli ibe ngondi joni e kono kobe wobbe do wonno sabi be de saminere ko be bi woni filade hore jul leedi ndi e koleji mudum tawe e jam hadude do fitina hakkunde kono kobe leedi ndi e hisinde koleji Niger masiba e jokitade fa joni habude e kulia kaku rafinde nagu gondo to Niger
RFI difa e do chapan e jena e jegom e toppere didi
fajoni to Niger ton keddoto e delle konun kobe be en kamben kolli hinotawa e fahanden conseil national pour la sauvegarde de la patrie dum woni e fedde gendire daltinde leydi ndi andini hanki kambe woni libube la Mohamed Bazoum dum ko tiagal nyaloma jutudo gal tido diral taw ko kambe konko colonel major Ahmadou Abdourahmane Sayo kanko jangi holliti kono to television leydi ndi konon General Abdourahmane Tiani aldido sen pe kamko woni fedde konun kobe dranino fa hande duko hoynude hono daliliji saminere lamude ko homo woni kanko General Tiani kedoden jantore Ibrahima Timbiba
General Abdourahmane Tiani ko horejo konun kobe yato wetubi chapande chego Ado Mamadou Issoufou horejo leydi Niger kiddo artinde mo konun kobe halfinabe tenago mawdo leydi ndi hari o konun kojo leydi andaka moja kabaruuci dududi hebaka e hore General Abdourahmane Tiani o kone suuditido konun kobe kollitobe makko hino andiri mo ciuchal heewbe susatamo ko dum taskotobe kabaruuci holli General Abdourahmane Tiani ko adenjo batido Mamadou Issoufou ko kanko woni horejo konun kobe halfinabe denagu mawdo leydi ndi dubi sappo di o laami din fof heitande ujunaji didi eno kay ko ko kanko hadi samminere lamu de konun kobe wobbe fokkintino o hiwi Mamadou Bazoum e lamu makko bulli kabaru no holli e di lebbi faltidi lural taskama hakkunde Mamadou Bazoum e General Tiani ko kanko General Tiani artino konun kobe halfinabe tenaku leydi ndi murtube be artibe Niger holli hanki hari hino fala libude lamu leydi ndin dental leydi Afrique UEA wondude CDAO fedde leydi hirnange Afrique banginno salare mabbe e o alhali mo be noddiri e bore li ballamu
tiagale konu kobe be tiamini lamu Mohamed Bazoum galten humpitade moy woni kanko lami do do leydi ndi fa joni de saminere Mohamed Bazoum ona ngartan fa joni fa mitade hono wonduno e politique leydi ndi garol makko e lamu o don gila hitan ujina dide no gay e go taw ko lamu makko sankitama hanki Amadou Barouba misalminima
barama
watu de ngundam e fanu politique hore jokindo Niger Mohamed Bazoum ko kumpitoto de
no bidani ko Mohamed Bazoum o wiete ko nyande didi lewru jenay buru hitanu juna didi e nogas e go o wari laamu to Niger do potal o hebino chapande jegom chapande nay e chapande joy e jegom e temedrewel kala e carte de e fanu politique Mohamed Bazoum dubi chapande jegom e tati ko battinodo horejo kido Niger Mohamed Youssouf o golidi e makko ko buri dubi sappo o motawa e sosbe ardibe landa PNDS parti nigérien pour la démocratie et le socialisme gila hitande ujunere temedrejenay e chapande jenay etati Mamadou Bazoum woni lawi nay député Tesker diwal Zender lawi hewdi omo soube wonde sukko horejo sudu sardiji Niger o nanganoma e hitande ujunere temede jenay e chapande jenay e jetati de horejo jagorde o etano warede Mamadou Bazoum no tawa e député be sappo e nayo wadonobe sariya ko libi nambien itti gouvernement Hamma Amadou de Mohamed Issouf hebi lamu e hitande ujunaji de sappo e go Mohamed Bazoum wada jagordo halfinado jokkondiral Niger e leedele janade e kebaldi man lamu Mohamed Issouf hitande ujunaji didi e sappo e jeegom Mohamed Bazoum wada jagordo halfinado fiya kuji leydi ndi e ngulamu kadi o hebi wonde jagordo mo horejo leydi ndi disondirta ko neddo ceebdo e fannu politique jogido jokkondiral mawgal e yimbe adunaru jaajgal no feewi horejo kido Niger ittado e lamu hanki alarbaki kide no tawano e horebe Sahel burbe weldude e o saha e leydi l'Occident en hakkune makko e hoddidibe makko hono Mali e Burkina Faso wana ko weli o saha sabu konguri makko di ciffinten di o dio halno kono kobbe yo accitu lamu kokka civilen kaboya e kuliyankobe hanki non wadi windande Twitter yo potal horme sariya jokke ramanamdal gal woni